Non-stop. Naked Mind, Mr. P. Naked Mind Pro X.
Mama, I know it's hard in you. You expect something back home when it's not easy. But this is
how
it's
Let's go.
Mama, ngiyacela uzungakhali ndizokusebenzela le nhlupheko isezophila mama ngiyacela uzungawali kuzothatha ixesha ukuphumelela kukho lula mama ngiyacela uzungakhali ndizokusebenzela le nhlupheko isezophila mama ngiyacela uzungawali kuzothatha ixesha ukuphumelela kukho lula Mama ndiyakucela uzungakhali Cela u-understand uba lo mcula unamali Kodwa ndizozama mama ungalali ungatyanga ndikwenze proud ndisebenze nzima imali andiyikhuthuzanga Alright la mavukuvuku ndifuna impahla esibhanyabhanya ndisebenzela wena mama ndiyondoda yamankanye Mama you did it without papa Wakhulisa indoda kungelulanga kweli kapo Sometimes it seems like I grew too fast And ukucela kuwe izinto is now a thing of the past All that love you gave me and it's time to give it back Njengokasta leqa iphupha with the nation on my back It's not easy mama, it's never easy And sometimes there's muza mama, why did daddy leave me? But excuse me, that is not an excuse I need to work hard to turn this lemon to a lemon juice And if you must know, boy I'll never let go Nawe wabekezela, so namhlanje you my mentor So therefore, mama this is tempo You need to take it slow and no achiever from the word go Mama Ngiyacela uzungakhali ndizokusebenzela le nhlupheko isezophila mama Ngiyacela uzungawali kuzothatha ixesha ukuphumelela kukho lula mama Ngiyacela uzungakhali ndizokusebenzela le nhlupheko isezophila mama Ngiyacela uzungawali kuzothatha ixesha ukuphumelela
kukho lula Mama wam umamlungwana ndiyakuthanda xa bonwabile kodwa bukhona babuhlungwana bokuba ndikazi nantwiliye lo mculi sengumculwana tunzo ayinawuba ngushici masinyamezele esisonkana le ndizokhule sekucinca umama isakhaza sezoba shushu ndisafuna iinkuni izobasa mama ndizophanda ndimdala ndisena-11 xa sinoqwalasela kahle kusafana u-207 cela zungandifanisi nonyana kamangcwangula asinokwenza into efanayo mna kukuzoba nokucula bendibaselundazi ngoku qha mamlungwana uyakhula olothulu lusezimbizeni ngesiphiwo ndizaluvuthulula mama ungumama nababa ngathini ozoba ngumama sekumnyama mama ungumama nababa ngathini ozoba ngumama till ndiyofama and if you must know why I never let go nowe wabekezela so namhlanje you my mentor so therefore mama this is tempo you need to understand and not achiever from the word go
mama Ngiyacela uzungakhali ndizokusebenzela le nhlupheko isezophila mama Ngiyacela uzungawali kuzothatha ixesha ukuphumelela kukho lula mama Ngiyacela uzungakhali ndizokusebenzela le nhlupheko isezophila mama Ngiyacela uzungawali kuzothatha ixesha ukuphumelela kukho lula mama